Jande chappanɗe joyi e joyi. Annabi Isaya. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗen beltinako min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen wittinde, en kettinake tarihi annabi Yunusa. En gi'ino o tefiri doggude Allah, amman tefo doggude Allah no nandi he gonɗo no tefa doggude ɗowdi mum. En gi'i du ko baa nder reedu lingu ngun Allah no wondi he annabi Yunusa. Handen en jewtan dow tarihi annabijo garɗo gaɗa jamanu annabi Yunusa, mo inde mum anda sanne nder dewtere Allah. Kanko woni annabi Isaya, gaɗuɗo duuɓi kemi jeɗɗi fadde almasihu warde. Isaya cakkanowo Allah non, omo gollana Allah nder juulirde mawnde nde Suleymana nyiɓi nder siire Urushalima. Nyande fuu Isaya he cakkanoɓe Allah ɓeeto nde cakkana Allah bisaji dow sakkirde nden, gam hollude alama ƴiƴam almasihu du fo e teeɗam gam hakkeji duniyaaru. Kettinew ko hewti Isaya ni, nyande gom wakkati o sakkanno nder juulurde Allah mawnde nden. En janga suura jeego nder dewtere nde Isaya windi, nde wi'i: hitaande nde laamiɗo uujiya maayuno, gi'umi joomiraawo no jooɗi dow jooɗorgal laamu towngal sanne, juuɗe toggoore makko kebbiji juulurde mawnde nden. Serafi en nanduɓe malaikaaɓe no dari dow makko, gooto maɓɓe fuu no woodi bippoole jeego'o, bippoole ɗiɗi ɓe cuddirta geese maɓɓe, he bippoole ɗiɗi ɓe cuddirta koyɗe maɓɓe, he ɗiɗi ɗe to ɓe piirirta. Iɓe kuuɓodira ɓe mbi'a: ceniiɗo, ceniiɗo, ceniiɗo woni joomiraawo jom bawɗe, duuniyaaru fuu no heewi teddungal makko. On mboɗe ɗen no diwna gam daaɗe gonɗe no kuuɓa, julurde mawnde nden heewi curki. Nden mbi'umi: bone saaman dow am, mi majji gam mi neɗɗo non mo hunduko mum laaɓa, mi jooɗiiɗo caka himɓe duuɓe kundule mu'en laaɓa. Mi hi'i Allah joomiraawo jom bawɗe he gite am. Nden gooto nder serafi en ɓen fiiri wari to am, omo jogii fettere nde o adiri goɗɗum dow sakkirde nden. O meemi hunduko am, o wi'i: joonin ko fettere nde meemi tonni ma, a laaɓi, hakkeeji ma fuu moytaama. Sey nanumi daande Allah joomiraawo no wi'a: moylilammi, moy yahata gam amin. Nden nootiimi mbi'umi: min ni lilam. Ni Allah joomiraawo wanginirani Isaya teddungal heccenaaku mum. O lilimo gam o yettina haala makko to Israa'iilankooɓe, kamɓe ngoni himɓe leydi Yahuudiya. O wi'imo kaden o windaka nder dewtere gam jaamanuuji garooji keɓa naforooka. Dewtere Isaya no juuti inde woodi maana luggiɗiɗɗo. Wakkati meɗen o heƴata faa kanten jangol mayre nde fuu, amma nde yewtere meɗen handen en tefan raɓɓiɗinde jande mayre dow kujje ɗiɗi gooduɗe maana sanne. Arande ni en gi'anno Isaya haalirani Yahudankooɓe habaru bonɗo har ko darta hakkeeji maɓɓe he kiiteeɗe ɓe kaandi. Ɗiɗaɓere en gi'anno o haalirani ɓe habaru lobbo kollowo dow almasihu garowo nder duuniyaaru gam ada kiite hakkeeji meɗen. Nder haala daɓɓa ɗum woni habaru annabi Isaya, habaru bonɗo dow hakkeeji he kiite hakkeeji ɗin, habaru lobbo dow kisnoowo adowo kiite gaɗuɓe hakke. Acce en jangen aayaaje kaalooje dow habaru bonɗo mo Allah andini annabi Isaya gam o yettina habaru on to Yahudankooɓe e baawɓe nanandemo fuu. Nder suura arano on annabi Isaya windi wi'i: kammuuji kettine, leydi horkita no wuro ma, gam joomiraawo haali, mi durii ɓiɓɓe faa ɓe mawni, amman ɓe murti he am. Nagge no anndi jeyɗo ɗum, dekkiya du no anndi duroowo ɗum, amma Israa'el annda fuy. Himɓe am paamata bone saaman dow leñol gaɗoowol hakke, himɓe doondiiɓe junubaaji asili bomɓe, ɓiɓɓe munaafikiiɓe. Ɓe boppi joomiraawo, ɓe monninake ceniiɗo Israa'el, ɓe bonƴitii ɓaawe he makko. Acce waɗude sadakaaji ɗi nafata, urdi mooɗon no munninoo kam, julɗe ɗe booɗon waɗande lewru heyru fuu, nyalaaɗe pooteteeɗe he nyalaaɗe julɗe mawɗe min kai mi wawta mu jedde gam on bonni de fu e hakkeji modon julde de bodon wadande lewru heeru fu e julde mon fere fu yonki am no wanyide de fu de latanake kam dongal mi somi dondaaki majje de portudon juude modon fu der julde mi ittan gite am he modon no dunnirdon du ayeje modon fu mi hettinta ko on gam juude modon no kewi jiyam ni annabi isaaya feleri yahudan koobe gam munafikaare mabbe ni du o haaliri do hakkeji mabbe der haala dabba o wi'i jomira wi'i himbe ben tuddina kam he kundule mu en amman berde mabbe no boddi kam te dengal mabbe nafata be fuyi gam ibe jangina himbe tilsinoje bibbe adama tan den gada ko odduki yahudan koobe ben gam hakkeji mabbe chatudi o fuddi andinde be habaru lobbo bawdo laamnude berde gon dimbe habaru on fu der wakkati meden ko diido handen en kettinto halaji lobbi di Isaaya windi do almasihu garowo gam hisinde gadobe hakke Isaaya windi wi'i jomira wi'i ngare porten basa hakkeji modon no bawliri julbe di buran malimaluje danewol sey di bojiri iyam di dawnira haabu Allah wi'i de itine himbe am daane neddo no huuba der ladde yerure no wi'a mo ine lawol jomirawo ittane mo gurti dartidi naddere fu hebbine wamde fu he bamgel fu no lenete gurti o nyidi dartine labi bunudi pukkine den teddungal jomirawo no wanginte neddo fu no hi angal gam hunduko jomirawo wi'i an gaddando sion habar lobbo yenyu do wamde townde an gaddando ursalima habar lobbo bantu dande ma kuba bantu dande ma tahulu bi'a ci e yahudiya da alla modon ni ndare jomira bawdo no warida hesembe jomira he hore mun hokkan on alama o ndare surbaajo ma anda gorko abada sawa rima biddo gorko no diramo Emmanuel kam woni der Ibrahim kore Allah no wondi hemeden Allah no wangini hayde mawde har annabi Isaaya Allah siryake no lildiroita ruuhu mum der redu surbaajo mo anda gorko abada hanoni almasihu on rimirte der duniyaru hanono andirdon dum ni almasihu wala abbiyo der duniyaru fadde mo rimede o mo do kammu gam kanko wonno hala gondunoka he Allah illa fuddorde Isaaya waɗi annaba ko bi ungu ko almasihu on Allah non gondo nder bandu neddo gonga mawdo e luggi diddo non Allah mo ruuhu non siryake wattude ruuhu mum e hala mum der redu surbaajo mo anda gorko abada fa o rime hanu bingel nder duniyaru dum woni ko annabi Isaaya waddi annaba ko bi ungu ndare surbaajo mo anda gorko abada sawa rima biddo gorko no diramo Emmanuel Der suraji garoji Isaaya windi sanne do garke almasihu on no kure gom o wi'i himbe jehobe der nyimre no gi'an jeengol mangol gom wombe der doodi mayde du jeengol gol wanganambe gam suka mo dimane en gam biddo gorko mo kokkeden o indirte gidaado kollitoo Allah jom sambe babiraaw duumido bilamido jom jam den gite bumdo fu bumtan noppi lutujo fu udditan la ƴowo fu no jaaban faawoda bebejo fu du no bebitan weltina der ayaje de annabi Isaaya wadi annabaku ko almasihu on no wardan e cenaku e yurmende Allah do duniyaru ndu o wadan golleji de ba goto wo waye wadude dum fu gam neddo fu faama tabbintina ko to Allah almasihu cenido on juwi Gammajum wadi Isaaya windi wi'i almasihu no noddirte gidaado kollitoo Allah jom sembe bilamido jom jam gonga non Isaaya holli ko almasihu no buri annabijo annabi Isaaya anditi teddungal kisinowo iwowo to Allah warato meden denne fadde meden hantude den kandi jangude sura chappande joy hetati sura o no buri wodude teddude der ko annabi Isaaya windi fu der sura o wadi annabaku ko almasihu no waran rufa iyam mum hanu baalu chakkangu faa ada hakkeji duniyaru. Kettine nu wodiri habaru lobbo o mo Allah hokki Isaya annabi makko duubi kemi jeddi fadde garki almasihu der duniyaru. Dewtere Allah wi'i, himbe bi'i, moy der meden gondini ko nanuden. Der meden moy hi'i jungo jomirawo gam Yesu makko o mauni hanu wasango han dadol pudungal der karal. O waladra jani basedda alama gadowo o andite fu walahe makko jawnido mo limtaka e himbe fu banyimo jardo bone boppaado en jawakemo en daraymo goddum hakika o rondake nyawuji meden o wakkake tampiriji meden amma eden dara hanu Allah woni no torramo jippini torraji din do makko o yuwama gam hakkeji meden o fusama gam gacceji meden o rondake njobdi hakkeji meden en kebi jam har nawnande makko jam itineden en fu en majji hanu bali neddo fu no tokki lawol mum jomirawo kai de kimo hakkeji men fu be torrimo o munyibe o wi'aybe bafuy hanu jawgel cogangel no yare hirsirde hanu balu daringu Yesu huttobe dum o omta hunduko makko o nanga o hita o wara wala mo dum adi hakkillo mum o hakkitama he duniyaru o fiya fa o acca maydo gam hakke himbe am bandu makko moba hakkunde bombe anyere makko no tawa hakkunde rikkube bani ko o wala burondi gom fere fu wurtaki der hunduko makko amma no weli jomirawo helamo namunamo dekki torra do makko deni an jomirawo amursi nimo yonki makko gam o lato sadaka mo towo hakke himbe o heba jippotobe hewbe gada mum balde makko no jutan kanko humnata alkawal ngal jomirawo adingal Allah wi'i gam ni jonim maccudo am o torrama o hi an jeyngol burnam o anditan ko o torranaaki mere tagabe fu paman ko maccudo am woni dartido gonga e gonga kanko jowdo hakkeji himbe fu do mum o wartiran gongaabe gam majjum waddi mi ardinammo yeso der nokkuje mawde kanko he jom en bawde kawta donu gam o mursi yonki makko o mayi o acci o limda he hakkebe o rondi hakkeji jama'are o yobi jobdi hakke mabbe dum Isaya windi do torraji di almasihu yarweta gam yoba hakkeji meden gonga non kisnowo on no handi torrede rufa jidam mum fa Allah yafo hakkeji meden tawa woppay lawol dartinaako mum gam majjum wadi Isaya windi wi'i o yuwama gam hakkeji meden o fusama gam gacceji meden en fu en majji hanu bali niddo fu no tokki lawol mum jomirawo kai dekimo hakkeji men fu aya lobberende no rabbidina halaji didi der dewtere Isaya hunne arande den woni habaru bondo dida berende woni habaru lobbo habaru bondo on woni ko en fu en gadi hakke en gala fu lawol ngol kisirten gam majjum wadi Isaya windi wi'i en fu en majji hanu bali neddo fu no tokki lawol mum dida berende den woni habaru lobbo Allah no woduno siri gam hisinde gadube hakke siri o tabiti har mayde he ummitaki almasihu on gam majjum wadi Isaya windi wi'i o yuwama gam hakkeji meden o fusama gam gacceji meden jomirawo kai dekimo hakkeji meden fu bandirabe odon andita no hakke mawnir Yesu Allah na odon gondina ko almasihu musurbajo mo andagor korimi on woni Allah no wondi he meden na odon andi ko wadi almasihu on rufi jam mum hanu balu chakkangu na milire halaji annabi Isaya no wodiri Allah no hidi walla en paamen ko Isaya windi der sura chappande joy e tati o fu min jetti on gam wakkati mo gattudon kettini don men Allah barkin on milion wodido ko annabi Isaya windi jomira wi in gare porten basi hakkeji modon no bawliri julbe di buran malumaluje danewol sey di bojjiri jiyam di dawnira haabu